Democratic Alliance e ipiletsa ho mookamedi wa ditsela wa Freistata hore a lokise tsela ya R701 ka pelenyana bakeng tsa Bethule le Gerritsdam. Tsela ena e maemong a kotsi haholo, e beha maemo a baahi kotsing hammoho le boemo ba tsa kgwebo. Borapolasi, boradikgwebo hammoho le dihwai ha di kgone ho tsamaya ka polokeho. DA e ipiletsa ho nka kgato e potlakileng. Baahi ba tshwanelwa ke ditsela tse bolokehileng tse tla kgona ho thusetsa hore di thusetse mesebetsing, dikgwebong le dihwaing. Re tla dula re behile leihlo tabeng ena ebile re hatella kgoromente hore etse bonnete ba hore tsela ena e ya lokiswa ka potlako.